Ariko mbega umwana mubi. Kuki utambwiye ko wabonye akazi shabu teta?
Akazi ngakoyese we.
Ese ubwo urigira make teta? Ubu si yo telefoni n'utu twenda uguze ushaka kumbwira ko wabiguze nta amafaranga ufite.
Mbega kupenda. Ese nawe wahera kuvuga ko nabonye akazi nkabiguhisha we?
Ese nyine ni wabimishe?
Wapisha. Iyi myenda ubona iyi telefoni mbese n'utuvuta nyine ubona mfite. Ntabwo ari byo naguze. Urabona wa mugabo ucuruza butike hari ku gasantire.
Ku gasantire?
Muri ya nzu iteye irangi ritukura. Nyine iriya nzu iheruka izindi werekeza hano mu nkambi.
Arabatari gahize.
Yego sha nuwo umva gahizi n'umwana mwiza.
Ehe ubwo koko nasona uremeye wakira impano ze.
Bitwaye iki se? Nyine yajyaga mbona kanganiriza none nyine yari yampamagaye ngo musange wambwire.
Niko kuri?
Iyi nagiye kubona rero mbona mpaye ibi ngibi ngo nyine abone iwacu dukenye kandi yaranyikundiye none ngo yifuje kumfasha.
Teta ngo yarakwikundiye.
Yego nyine hari icyo bitwaye se? Maze yambwiraga ukuntu ndi mwiza sha ngo yampitiyemo utwenda turushaho kungaragaza neza. Ubu nyine singirota ngeze mu rugo ngo nigere.
Umva teta, kankugira inama ibyo bintu gahizi yaguhaye wabimusubiza pe. Izo mpano ze ntugire ngo azigoye ko agukunze. Ahubwo aritwaza ubukene iwanyu mufite kugira ngo akubonerane akwangize.
Arewe. Umva, niba ugize ishyari uzashaka kukubwira ko uri mwiza kandi nawe wabiguhe di.
Mbabara unyumve teta, urabizi utuye inshuti magara pe. Ntabwo nabura kwishimira ibyiza ufite. Ariko nanone sinabona ugiye kugwa mu rwobo ngo mbure kukurinda ngo nturugwemo.
Ngo mu rwobo nte kupenda we.
Uwo gahiza uvuga nanjye ngize kumbwira nk'ibyo yakubwiye. Ama impano zirenze izo yaguhaye. Ndetse nanyemera n'ibindi byinshi birenze yitwaje ko mu nkambi yacu abo n'iwacu ari twe bakene tuyibamo.
Byaje kugenda bite se?
Yajyaga ansaba kumusura iwe mu rugo ariko nyine agacunga igihe umugore we adahari. Umunsi umwe ndagenda nsanga yaneguriye impano nziza. Ambwira ko yankunze ari nako atangira kunyegera nkorakora nkamwiyama. Ubwo ko namwiyamaga niko yakomezaga. Ubwo yageze ansaba ko twaryamana ndamuhakanira. Aramata nanera ubwoba avuga ko azangirira nabi.
Mana yanjye.
Arangije arambwira ngo niba mbyanze nimusubize ibintu yampaye.
Uravugisha ukuri?
Nyine ubwo yanteye ubwoba nshaka guhita nsohoka ngo afunga imiryango. Arangije aransambanya.
Ihangane. Mana we, burya niko gahiza ateye. None se kuki utatabaje we?
Sha, naratabaje ariko nyine bibye ubusa murunabara. Nawe rero niyo mpamvu nkubwiye ko nta zindi mu wagufitiye.
Sha, ni ukuri ntabwo nari nzi ko ibyo ari byo agamije pe.
Mbese ubundi nk'ubwo wayimusubije amazi atararenga inkombe teta?
Rwose ibintu byo ngiye guhita mbimusubiza kandi namwiyame.
Teta,
karame.
Rero nyangira igitekerezo cyo kuzashinga club irwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Rikorwa n'abitwaza ubushobozi bafite ariko nabuze imbaraga rwose zabitangira.
Mbega wowe uzi ukuntu icyo gitekerezo ari cyiza sha?
Koko se?
Ahubwo ngomba kugufasha tugashaka n'urundi rubyiruko tugashyira hamwe tugashinga iyo club tukarwanya izo nyangabirama.
Rubyiruko, hanze y'inkambi ubamo hari abantu bafite ubushobozi bashobora kugushukisha ibintu cyangwa bakitwaza ubundi bubasha bafite bakabizeza kubaha serivisi runaka mukeneye ariko bagamije kubasambanya cyangwa irindi shimisha mubiri. Zirikana ko ubuzima bwawe ari ubw'agaciro kuruta iby'agaciro baguha. Hakanira uwo ari we wese witwaza kuguha impano n'ibindi bintu bishimishije agamije kugushora mu busambanyi cyangwa irindi shimisha mubiri kuko byakuviramo gutwara cyangwa gutera inda imburagihe ndetse ukanandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina nka sida n'izindi kandi bikangiza ejo hazaza hawe. Igihe bikubayeho kandi ihutire kubimenyesha inzego bireba maze wabikoze hamwe n'amategeko abiteganya. Uzagira ubuzima bwiza ndetse n'ahazaza hawe hasugire.
Ubutumwa bugejweho na YWCA Rwanda ku bufatanye n'Urunana Development Communication